sinjogera bampulira obinze kubanga kyekyantonza emazima amatuufu nanfunyayo kyembabula sabye mubebatevu ebyange byampulampula biwoomera ayagadde ekindeese ku mulisansawo abaamira abajala mwekebere essali oliko gwe yokookola epulani lwaki weefuula ekyo kyotoli kwata osobodde naebyo byewesaako ojagwa mu katebe ng'olumba otya edduuka ly'engoye ensimbi tonnazifuna oba omwaka okulembwa kibeera kyakacwano gwe gyotojja gottera ntula oba omala biseera era omanya lwe waguza ogisanga wa mugaga ate kwogenda ogirumbeyo ekutagula ngango kuba ekufuula namulabe okukijja kwagula ennyama n'egivaamu efuuka mpalana gitulabye n'abagaga embwa yange agyentiza yali falumba eki kale ebiyinja b'oluganda ebifaanana ng'ebyo teweesa ku ssali otoli nkubuulira kibeera kyakabisebo ogola pali agati njebe ekizimba kasitofunye kwolabira yebeba minzaani ebirungi teryata byagala fenna lwandi byagadde naye obufunda bw'ensawo kyetuva twerekereza buli lwowaalirira ekiyitirira oyina gwa kubbanja abeekasingeriremye okusasula otimala gw'osinga otya eby'omu nnyumba olw'omukazi gw'oyagadde era omanya ekintirira teyaba wakubbya ndabyebangi nnyo abeekamula kamwegula mu mikwano kiwakiri ntunda ennyumba ndiŋŋanza nnaloga ate n'asooka okuwaza embaga ng'enjwali mu yassanja alawo ne neewuunya nze omuntu bw'olowooza n'ogenda owasize wa munno embaga ey'omuwendo tekulwanga ekyempulira nga nkigayo okukamala nze nno bannange nandigambye ng'oyagala okola embaga sooka kuzimba nnyumba kikintu ekisinga obukulu kuba munnange bw'oba n'amagaago omukazi talemerera abakyala beeyunaalina linda ku biina gyokirabe byenfukumula nga tennabyerabirako nze ddala ebitanyumizibwa sajjala beene yajja n'ayoya nayagala akola embaga kyokka ng'ensimbi talina ng'era osizibwa busizibwa kyava atuuze ku baayita banne obbanjulira ekizibu kye era bonna ne bassa kimu kyakuwasa mukyala miitingi z'embaga zikoleddwa era okugenda okugibala nga miliyoni yeegala nnya walyoke wabeewo ekiramu wamma ekibbo ne kiyitiŋŋana era ogenda okuvaawo ng'emitwalo ali mu kyendatu ekijjudde obugule ne mu miitingi ezintirira nazo ne zivaamu ensimbi baagenda okutunulayo ng'embaga tekyabanja sajjala beene ng'akola mbaga eri yali mawuno ng'atwakoona mubisi eri naaludde ogiraba nange zaala amaziga nali sikimanyanga naye nakikuta buluno kyennaku eri mu nsi muno sajjala beene bw'amala embaga ebyamasanyu byakomaawo ennaku n'emwetimba nemu bugano omutima engeri gye wasize wa munne bagera nawanja omugole nga mutwalaka mukazi gowasasulira naye abeera atyalumpulawo ngate nenyini njwasonze kisebo nga tonakulawo sente zenjunzi kimye emyezi mingi gyenkubanja kakati mbala mukagabeddu munnanga ogujjudde ngowooza toyina nusu ngenzi wasembaga wazirabye ojoganye onkulabye kati nooba yajjajjawo tojja kumala zimpa sajjalyabeena okwata mu nsawo ngalaba muva mu lukumi so ng'ataawe zibanjibwa zisukka n'omutwalo gyakwaddayo mubayita banne jabanga ennyini njwakaaye mumpe ensimbi nazaawo n'asuzaawo omugole yalaba tewaliwa mukutteko kyavaatoola omukazi amuleke waawasiriza yagenda anoonya ensimbi oza kuba empwa lumonde kumukazi kizibu nnyo musajja munno omusse obanga atereza omukalembwa kalawo naatya ebitemo zinanga kwola basibuganya ne bwe ndibeera nkumanyi musajja wo yasooka n'avuma oligwe bazigidde omukazi nga n'ababiikira abasembera olwo baamusinga neema naye ebyembi we bituukira owajja okufiirwa omugole agenda asigalawo ng'akuuma abaana n'omwami ogenda okudda nga gwe baabikidde agenze wanawaka yasanga bbaluwa n'ekola eri n'asabana mulabe ekiro ekyo bw'atalinyiga okumanya yali musajja naye weebukerenkera nalyo nerimusaka masu munnanga esiikukise kiryava liyiya akatego lyagera yina waatudde nalyo nerinyenya ekikolo nebbeere neriteetera omwami n'abanga awunga bwe litunkanga muli nerikyusa olwo nerikumba okulumya bwe lyabba eriisa okutunulayo ng'omwami asaminga nswera oluwombo lwa mukwano gwe bwe yaluyuzanga azanya wayita mwezi n'ennyini mukole naye n'abukyusa obuufu ajja addukire mukyala we bagende basenga omutala naye munnanga gyamuggwako omuntu gwe yali azze okukima olwamulengera n'awenyuka ne baterera ekikumi ono bw'agenda abuuza ekimutusa oliwo otonda nkulumye olwalumengalo n'amuleka n'akitegeera mutima bw'abuuza ku banne gy'ayitira kimbadde wamuwuli asobola bwati omukazi ng'amubuukako ng'alemerewo omugaga w'oba ojjuukirira olugero luli olw'embo lwe nasoose okukuwa ng'eyawasa okuuka omulabe bigambo bya nsi eno ale bannanga ab'oluganda embaga siganye ennungi naye weekebere essalyo liko olyoka olowooza amasanyu abaakola miitingi kyembasaba kwe kukozesa ennyo obwongo mwekkaanye ng'essalya wasa mulyoke munungi omukazi bwe mulaba wasa teyejuna musooke muzimba ennyumba oba omulimu gw'abatalina musooke ekireeta ensimbi by'ebintu ebikulu ebyanjeese ninza abalireeta obweza enyisunyako n'enkumira kansabe wabeewo obulamu